No need for the intro.
Exclusive.
This is Urban
High.
Sinakalepo easy kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalo. Designer mapalo. Yenzo yoko sata. Bonga singi setenzo fianta ganda. Bonga ni boza ta. Mulungu wama yankai. Biggie man, biggie man. Chombo yalila biggie man. Waili mbiki lai. Vintu vima chinja. Ziba za mene ni napita mone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fulu yenze double day. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mwerekete.
Fulu mwerekete.
Chombo imalila.
Check it, yali two step, no money, boom boom. Boga day, twali fuma muli two room. Chidi la daily, yonse ni boom boom. Smell like money, you can tell from the perfume. Chilinda papa ba dauta. Kumulu te kwa bako chauta. Ukufuma my days, twale buta. Na ya nomba my days, ya what's up buta. Papa no money, yeah. Fionse ni bien. Baya ni ne.
Ziba za mene ni napita mone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fulu yenze double day. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo ni ribeterete.
Apa manje ni fulu mwerekete.
Fulu mwere
rombo imalila. Fika chimalila.
Kuchahidi tinaesa tenzo tulukusha paja. Ni kwa mbili kuvirimba weze kutipisha. Tenzo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose buwanji tenzo kutiliza.
Benzo kiseka wachipempa. Wana pull up in the Benz and the suit and tie.
Magelo benzo meka wachikumbwa. Kumupasa koka haki hachuchumba.
Only get one answer when they ask question. FJ why you party like a mad person.
Sipe mwanzo siva kwa mene ni nachokela. Sipe na yo ni kopela.
Siva za mene ni napitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fulu yenze double day. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo ni ribeterete.
Apa manje ni fulu mwerekete.
Fulu mwere klombo imalila. Jika fika chimalila.
It's a new half of the things that I've been through. And how hard I work. How hard I worked, the hours I put in to get to where I am. You would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work, and God has been on my